kuongeza tena nikizidisha, alalambi ya koleza nikitaka kusitish, alalambi ya ongeza japo imethibitisha ila itampoteza. Sukari, ay sugar, sukari, sukari, ay sugar, sukari, sukari, sugar, sukari, sukari, ay sugar, sukari, napatia. Tafune ngaja ngaja we, chakua maya chakua uji busti na karanga wewe, tuliza na kitumbu waila yadhari na manyanga usije ukaugua man. Ikipanda ni bala, ikishuka na hatari, sije pata madhara. Ay sukari, ay sugar, sukari, sukari, ay sugar, sukari, sukari, sugar, sukari, ay sukari, ay sugar, sukari, nambatia, hey, nambatia. Nimroge kwanini kasha nogeo, udambu wa sukari ni tamu kalea. Zingifuri, zingifuri, mume oyu hali gani? Nimemjengea nyumba mimi, utamu ndani kwa ndani. Kweli ana tumbo kubwa, mana kwa kula haweze kanida. Damboa, ay, we damboa,
the end of the live, I want to introduce my beautiful, amazing, talented bandmates. Let's go. Neema 20.